injabulo yami yonke ngiyithola kuwe. Ngifisa ukuthi thungisani, kuhlanganwe nqathi nathi. Step say one, two, get down. Step say left, right, get down. Get down.
Pitches emavaleni azichoze.